Records.
Yeah. Ooh. Ah. Umeni darau. Oh. Usijueni livyo kiroho. Nina uweza jabu. Nani kutoka kwa Mungu mkuu. Jehova.
In this world,
I'm a hero.
I am hero of the soul. Everything's under control.
Everything's under control.
I can do
more than that. Hallelujah.
Mbinguni, yeah, nimeumbwa kwa mfano wa Mungu, yeah, yeah, wachawi unawaona ni bure, kwangu, nimewakanyaga chini ya miguu yangu, nina mamlaka yote, kutiisha viumbe vyote, nina uweza kufika kote, cause I'm supernatural.
I am only supernatural in this world.
Yeah.
I am hero of the soul.
Everything's
under control.
I can do more than that.
I am only supernatural.
Yes,
in this world. I am hero of the soul. Everything's under control.
Yesu, mwanaume, umenipa wokovu, umenifanya livyo, najivunia wewe,
Bwana Yesu, oh,
najivunia wewe,
bila wewe siwezi, Baba, najivunia wewe,
I am only supernatural.
Control.
I can do.